Oh yeah.
Can the music
been poor?
Butera notes.
My baby teach me my benzini nini. Nionyeshe kwa mifano na vitendo. Nione wako upendo. My baby teach me mapenzi ni nini. Nionyeshe kwa mifano na vitendo. Nione wako upendo. Nakuhitaji sana moyoni, nimekwama. Nifundishe mama ili tuende sawa. Nani tati kila utakalo sema ili niwe na wewe.
Kugukunda my darling, nana kimwe mvanyeho. Awa na musuri kuri kalenda, chaka kugira gahinda, baby. I promise you I'm gonna treat you right if you teach me how. Nanje niteguye nyigisha gukunda.
To love, oh, how to love.